tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talatare sappo e joyi lewru utto hitaande 2023 yambe sappo e jeedi yablike sinemaaji capannayi joyi maison de la presse Bamako ɗon huccino om kabaruji ɗi kiikede hannde woni Alice Seyfili Dambele won to ɓoggi janɗe to caggal wolde nawde gannde hakkunde mangal paɗe amen ɓe kan e guɓe jogiɓe kaɓorɗe beer ana les région Tombouctou honjotoɓe fa heewi ɗon dunki anndanɓe kabaruji ɓiliɗe e ndenagu ka ana narda gueɗe ɗe citteddina kaldal kawral cinagal ngal yalla ardina jooɗa haala le hen. Médiateur de la République holliti tongane mudum hitande le kanake laamu hakkunejo o kenyam o ngaram ɓeydorade famle journal amingal. Dossier de la semaine amen ñalomo hande o ana wodani kutteje ko ɓamodirɓe ɗiɗom so ɓami fa seeri fu wa yettinde sukaɓe honjotoɓe hewɓe ka holliti wiide sukaɓe hewɓe ana tampa so ɓammini fa saraɓe mum seeri sakiraɓe heɗiɓe ɗon sembe kabaruji ɗi mi jogani om kikiɗe hande bisimila moɗon e heɗade ɗum. Armé leydi amen ndi ana wondi hoɗude beer ana les région Tombouctou seeɗa seeɗa caggal wolde nawde gannde hakkunde maɓɓe guɓe jogiɓe kaɓorɗe le nokku o caggal ko fedde munisement dilli iwde le nokku o oɗo kabaru ka ana wembi sanne fende ɗe ɓe noddirta oɗo kabaru ka fedde ne ɓe noddirta coordination des mouvements de lazawadi holliti mette muɗum fewde e majjum dunki e anndanɓe kabaruji ɓiɗiɗe e ndenagu ka ana narda gueɗe ciniɓe kaldal kawral ngal ardina jooɗa haala fa keɓen famtare keɗɗe Ousmane Nyalibouli sita siɗi ɓe
andinɗo kabaru politique ko Alpha Alhadi koyna holti wiide ngol mimodirgol hakkunde l'armée Mali o e guɓe joguiɗe kaɓorɗe ana milano e wi makko yoɗum mbasi ɓamtude nokkuyle
déjà en fait fedde simane jaɓɓine feyne gotan dagorgal ministement warta jungo maggal paɗe leydi Mali ene han joɗɗiral jaati walla hakkunde ngal guɓal ka e maggal paɗe leydi Mali homo fof ana andi hannden wi beer wi dagorgal guɓal sima caggal muɗum kanko nettoteɗo Altaha haɓdoɓe makko ɗum ana mate lamorɗoɗe
nokkuje
hedde sima holliti wiide ɓamtugol l'armée Mali d'accord ministement les gelle gon e wi mudun yo yanugol kaldal ngadangal fa jam hebe gal wana dum woni hakkilo andindo kabaru denago Fatima Maiga e wi o debbo d'accord ministement e juude l'armée o kani ngartude
la ministement du fait même
chagal son accord sinama tan fedde ministement ana andi jati dawrgal mudun ana han wartude jungo mangal patte leedi Mali nyenne fu fedde ministement witti wi golle mabbe timmi dune tirti jati leedi Mali banta den nokkuje fu
il est normal que le Mali vienne
e de kanko andindo politique ko no dirta do bala kite om hulini sanne o kabaru o mandarte gede cinyinde kaldan gadangal fa jam hebe gal tinno pati bonna ko heba wadede dun
les uns et les autres
yo gam lamde handen hudum warta nato kuteji ceggan wittugon fedde ministement dun sabe handen so lammal an halalande fa woda be wada hakkile du pati toraji yogaji wara mate kasin hakkune lammal on kay de gube dun be hite ko nato sabe bonude sinyinugon talkur accord ko wada hakkune mebbe on son dum wadama toraji kewdi wara mate le leedi kasin ko nari bangal wolleji hakkun de gube kay mangal pati leedi
holtinde wiide fedde noddirtende mouvement tabale walde société civile ana darte hoorejo laamu hakkundeji o darano yalla basi ana sella ko yaawi
heɗiɓe ono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook nadu compte Twitter wayde gollirde anniyaji ɓamaɗi iwrdo carotoɓe fa yetto jobdi ɗum e yoga e tiɗɗalaji matitede sanne nde gollirɗi froba mo médiateur de la république holliti le tongane muɗum hitande no holliti kanake laamu hakkundejo o kenyem fa ɗiɗo tiɗɗalaji heɓene jogalal kanake laamu hakkundejo o ka ɓami aadi wiide waran waytirde no gollirɗi froba ɗi yarta fa keɓen famtara keɗɗo Ousmane Nyalibouli sita siɗi ɓe
ley windande nde médiateur de la république holliti tiɗallaji yogaji ɗimati ley gollirɗe ɗe ley ɗin tiɗallaji ana hen kabaru golloɓe wonɓe dow inde mairiŋaji e kabaru golleji laamorɗe ana hen du tiɗallaji pawiɗe dow kabaru saria fayotade contrat'ŋaji e lumoji forba ɗum du ana ley windande nde madame sanogo aminata male woni médiateur de la république
gollidiraji amen ndi heɗi ken jama ko yahata yimɓe ujunaji joyi e temeɗe ɗiɗi e cefanɗe joyon mi pecci ɓe yimɓe ujunaji ɗiɗon e temeɗe ɗi jetton e yimɓe sappo le gollidiraɗo Bamako ɗo ujunaji ɗiɗon e temeɗe neyon e nogay le kiraɗuji laamorɗo keddande
edde kanko hoorejo laamu hakkundeji o colonel Asimi Goyta o ɓami aadi wiide o ɓeydan hinnade kabaru golliɗe ɗe e jamare nde
hollitti torraji sattuɗi laamorɗo meɗen fo hanne ana hasimin e golleji moɗon ko saboto hunjude ɗi torraji ko mata saabu so on faami golleji ko watte le gollidiraji gouvernement ana ɓuuɓi seeɗan haqqilleji fof ko hollita lenu talkuru waran nangire le golleji wara ɗi
waɗede
hollitinde wiide service médiateur de la république talki temeɗe ɗiɗi e capanɗe jeegom e jetti woni garɗi e juuɗe muɗum wullitade temeɗe tati e capanɗe tati e nayyi woni talki ɗiɓe nangui yettade capanɗe tati lewru septembre hitande 2022 dow kabaru wullitangoji ko noddirte e yide
hono sappo e joyi lewru utto hitande fuu chrétien catholique en yambini waɗi julde mumen ne ɓe noddirta assomption oɗo ñalomo latike wakkati e juuɗe maɓɓe wadde du'auji maɓɓe kewɗi fa keɓen famtare keɗɗe sita sirwe Ousmane Ñaly Buuli
ne yembere fana muɗum yo hollitunde bawɗe ko sabimbini kanko mari o ngabbi kammu ceggal muɗum mais kortamaɗa du'a honene jen e deƴƴe heɓirte le leydi e maggal muɗum ɗum ngu holliti kanko prêtre noddirteɗo Antoine Berilingar le église cathédrale Bamako
chrétien en catholique jambina o ñalawma mo mari nabbiti ceggal yawtugol muɗum ɗum waɗa sappo joyi lewru uttu fu golleji muɗum ana pawi dow wadde ko mari gollanno wadde du'awuji fa jaam e ndenagu heɓe kañ dartugol gotum baku leydi ndi eno deƴƴer waɗirta le leydi men ndi
chrétien ko heewi fottuɓe e nayyi yembere holliti e haqqilleji gooti ɓe yiɓe waɗi du'a uji mawɗi yalla jean e deƴƴere ana hewte le leydi malni
mi wari julde e wadde du'a uji ñaganade hoore am moƴƴereji min du'a uji ɗi gammi mi ñaagueke jaam heeɓe le leydi mali ndi fa yettade le lefol leydi men ndi fuu e ruunde afrique nde fuu
caggal nayyi yembere miccitunde wi nayyi yembere wotere waɗama e lam waɗa ko heewi le leydi mallen misali tomiya kan e san
le gurdam ñalaɗo jafuɗe ana to ñalaɗo tiɗɗo sanne du ana to gaso ɓami fa on ɓammodiri ka fuu ando on wiide ñande fuu wawa latade gotum ɗum wona hunde newine du rafi kawral ka so ɓammi fa wari hakkunde yimɓele ɗiɗon ɓammodirɓe fuu cerango tan woni ɗatol kangol jokkede ngal ngol ɗo cerango kal hollitama wiide kutteje muɗum ana mate sanne du sukaɓe sukaɓe ɓe saraɓe mu em séri hono fuu latto landongol Adama Amadou Haydara kan e keƴaɓe amɓe gomɓe le kiriduji ɗi wonko heɓani en dow he andu ko sitas sidi ɓe kan e Ousmane Ñaly Buuli fewni en dow hen
nde saraɓe an certanno duuɓi jeɗɗi joguinomi hannden mɓe jogui duuɓi deɓe e tati abban won e hoore mum innandu won e hoore mum min du min tan goto ɗum woni ko haɓɓi kam hoore sanne guillami suka faɗo gon en joni ɗo ayiyan sukaɓe ene gondi e saraɓe mumɓen ka an wala inama a walde abma ɗum ana nawi sanne
ceggal so dewgal booni ɗum torra mawɗo no ɗum ko holliti o neɗɗo goto mo jaaɓe inde muɗum haale so dewgal booni kuteji muɗum ana hewta fa sukaɓen feso suka amen noddirteɗo maɗu o suka eltaɗo gaccagana dewal amen booni kuteji ɗi hewtuma sanne le gurgal makko
ni isomo fay e tawede mi birama fa gasi rafi tawrede e saraɓe an tori kam sanne mi yiɗno latade hunde yesso saraɓe an sini mawɓema ngala hedde ma ɗum jati an waɗa fa laɗɗa mbaɗɗo calɗi rafi hoolare hoore mum ɗum waɗi jati mi huuli amude debbo saabi sa ƴeewi yaafa
caggal muɗum yogaɓe sara so ari fa dewgal booni ana yaha halfina badde mumen nokkuji yogaje ɓe mare toon pati torra fo hewtaɓe ɗum debbo goto momi heeɓi haala hongo muɗum le genni yoroso
mi heɓidi e joom suudan ɗiɗɗo goto farde amen surtude hannde no heeɓi duuɓi joyyi omo wawi wadde lebbi kewɗi e juuɗe am watto yoga du o yaa hedde abbiko ni woni komin jogori o tiɗɗallah fuu wala
ga neɗɗo goto momi heeɓi haala hongo muɗum gawu kam jaɓinayyi ɗi haalaji cagganno dewgal makko booni badde tati on jogui ono mara hannden watti fuu ɓe sukaɓe ana landon hoto babu en woni
ɓiɓɓe taton min keɓidi rewɓe ɗiɗon e gorel gotel komin ceedi warde hannden fay ñande allah goto hokkay kam fay mbuɗu goto min darani kabaru sukaɓeɓe keccuɗo kañum naati l'école kabaru l'école muɗum fuu min darani wattu fuu ɓe lando abbiɓe min mi nottoɓe wiide sini abbiɓe ana yiɗɓe fuu yeɓirta ko ɓe ni
lewi kamɓe anduɓe kabaru neɗɗaku sukaɓe saraɓe en séri kuteji kewɗi ana hewtaɓe le gurgal meɓɓe ɗum saabi hannde so ɓe sukaɓe ana hani heyɓede lewi kanko Drissa Keita psychologue
sukaɓe sini saraɓe muɓɓe en certi ana kani heyɓede fa gasa saraɓe maɓɓe ana kani daranade koɓe kasindini pati ɓe mbasa hunde fuu eɓe kani jurmade sukaɓeɓe pati ɓe culla saabi sukaɓe suɓulaji mum ana mbawi hewtade ɗumɓen sini sara mumɓen ceedi wadde suka hono kañum woni sababu mum ɗum wona ko moƴƴi
dewgal ka e bongol dewgal fuu yo kulleji ko wawi hewde tommonte le gurgal muɗum ga ƴuɓe tawede fuu watte fuu so dewgal booni kuteji mum ana sattade sukaɓen ɗum yo hunde hannen ko han tewtirede jogola
sakiraɓe keɗɗiɓe andon ɗo min kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ga fadde jeehe fewi nokkuɗo e seeɗa yewtere amen nde ana woodi wassalam
saraɓe paaɓe sukaɓe moɗon e tawdede e ngoɗo fijo wiyetego école ala radio e dow wiya mum
fake on wadde ngo fijo ana yaafi noddiri e mere dow 33 3 2 1 dokkon téléphone o suka mo o jokka e tindinore kañum e miccitade limore kañum e jande farancinkore
paaɓe sukaɓe moɗon e filitade dow limore e jande farancinkore mi miccintina on numéro ji noddirteɗi mere 33 3 2 1
Fijo école à la radio. Yo golle studio tamani.
Et ministère humanitaire jande lidi meden di viamo et UNICEF.
Yawtina amem toutes les femmes du Mali nyaloma hande o ana wodani yimbelle don e rewbelle jidaabe sanne wakati yambeleji hono kurtunoji faaye to lamburuji don defobe be do rewbelle ko heewi mu en fu atawam e be garda yimbe dino na taton ko tawa hen fu be koliti weede golle o ka wonko be kebata e mudum seeda tawede o mutidi fu fa kemen famtale nyaloma hande o aniko Musa Malisi Soko kan e kejabe amen gombe le kiriduji di landini do hem do fetchitango mi sita sidibe Bamako do dewle kewde woni kabbaade alam sappo e tati lewru utu hitan 2023 Bamako kura boli bana min goni dene goto li gallure Bamako ne midi yottike don kammo oka ana misa seeda garbe notaade kurtungu o ana jodi choro dande de be mu inana choro majji nyaybe ana wondi to ikude barmaji mawdi tati ana joodi do yite galle goddo do wadda don sanni ajeratu samaki ana wondi irtude do kusen gondude sahaade le barmaji di lewi o do defo gollal gal ka tampere mawdo ana hin
gurpule be mbulu
mimine gollida e mirab dan ko heewi kan jeekirab dan fottaade tanrab dan le dene kalban kurame joodi handen beete mede wonde defude pente tati ko yaata kiloji cefande joodi ne fende ne bere ne yitunde hite duudu goddo jeedum gollal amanga yafa sanni
ajumu mogol ma yereere
jungo nyaamo Bamako do woni dene ne be noddirta badala bugu min jido itodu e Maimuna Traole wakati yamde sappo e nay wonto Maimuna kan e golidi be mudum wobbe ana landini fa fetcha zame defa do don nyaloma
ngabaray tobil doni nyende um bolala
mi defugol nyenno kurso nanal mudum woni golla dam sabe ngal gollal mi wami mahi galle mi darridu de alma saddaji suga na jangbe likol ben mi de golde ko yaa ro sappo handen samboji jaati joga be mebbe ana yaa wadde defande nukuje godde tammi wala ton jaati ton an gollal ma watti fu a heban kiliya en mede defa maro kiloji cefan joyi odnyaaji tati maro kiloji noga joyi odnyaaji joyi haaje me defna dum maro kiloji teme didi fu an haani yubde amen ko yaata odnyaaji cefan tati
kurtunoji di zame defa kay mudum ka huuna mawna nyaki dum doni miloji yimbel hewbe gal do lahal ka ana yida sanni le leedi amen di
vraiment woni dum
ne defande wel sanne sabe neban ka en landan tewe hen sanne mede mati huuna watre defande ko watte nyennen kurtunoji neban ka en manzin a hewa mu sanne to men nga kay defande amme fu med halfna be yibbe kungoji gotta galle amme fu defande mudun be yibbe hokkete wada
ma dunya to bluke
muli bali balo yo defo defuji fina tawa lelamu segu o holiti wido golle o titalaji kewde ana mate him
segu ya to bluke ra
min wada ngal golle le genni segu dubbe heewi hannen gato men nga segu defo be yogabe ana bonndura pende so hono dittorraji hewtuma do natto yage mawde wattini mo fetta nyaman hakkuna jamaren yogabe ana hala amen hala ko metta amen san
fikata ya mari anyu fe
bange beedo defo no be ila awal ana gollirdu goddi ngadoji golle mabbe o gondudu hedde sembe beedo yimbele be golle mu en woni defude kan e feccude ana defana yimbele be kurtunoji woni to mu en Abubakar Demba e goto ardido dido gollirdi
do be wulba fo
men heba kilen fa heewi ga homo fu nyamdu ko moyi won ko lamdo amen men defnadu galleji ko heewi handen ana hasingin e defobe jogabe ana lamdo amen du me yahame peccia nyamduji mu en ngende nyalade mawde bamde 8h fatade midi kilen yogal an yoba amen ujnaji sappo e joyi ngal golla an naf amen sande
micintinde tan widele leede amen di yambere ko dum laati fu zame o ka a tawan dum to fayso yimbel wobbe ana sowa do hem lahal gongal e dum way laatade nyir oro to senofobe na do to haabe na do fakoy urto yimbel yobele saha leede amen di